kuvirika katandika mukwano lasta na muvirika nasako mukono omubikwe
ono chemanyi yali mukwano gwange
mukwano gwange Jamaica
yali tamanyi asima maso gange
na musaza Jamaica
lako mukwano gwange twala byange kasusu yabasinga ko kalanje kiko sitai
niwano jiga patwa obudde buze kubunawe chinyika gore binyonyi kumachanga bikuba biwobe mubinali ntumbiddeyo waggulu mbirenge dege gudde neddalu gabina ebigwa byeggobe yatwala kanti ndigwa mpaka Jamaica nonye obulamu boyinatuukira mukanaabe nga bwomanyi obulamu nafungisa poyinti obe nfunekyamba bambimbirekoaba nigo obwakungobe gye nasanga mwana muwala boyo omunyirivu olusulusiwu obuviiri bwankofu nyampaliza tukeyo nzijjudde n'akafuufu omutima gutujja natomera n'amabaafu sitole kigwedde mwakubidde mu bimyufu labakwe kasikaafu waulaba kakuufu kampanamba ya simu ng'obudde bwakakutte navaayo nvimba nkaluba ntoma ng'abakenkufu je nga bwomanyi abakwenyufu kankuba kakiisa obumwana bulyanga mpafu
ono kyemmanyi yali mukwano gwange
mukwano gwange Jamaica
yali tamanyi yasima maaso gange
na musaza Jamaica
kirako mukwano gwange twala byange kasusu yabasingako kalanje kekosikai
ndiwano nyekaalwa
gwe kyonkoledde ndi yakankubulire I'm gonna take you a flight to Jamaica nkukyalire omukwano gukyusa nale simanyi atoba akasale k'omutima tekalisomoka mawanga kantunze tunze mpaka Jamaica omutima kukubira mulanganyi kamakulu gesibike Uganda yatumfe ebirowoozo yengandaye kale nafuna n'omutapta yandagazi kasi nezikyapta yandosezanga muze nelikopta abepiyupe avist omutima kunuma Mutima kunuma you pay a visto Mutima kunuma you pay a visto Oh nana Ono chemanyi yali mukwano gwange
Mukwano gwange Jamaica
Yali tamanyi yasima maso gange
Na musaza Jamaica
Lako mukwano gwange twala byange Kasusu yabasinga ko kalanje kiko sikai
Oh niwano jigapatwa Katandika butandise kitundu kya kubiri kadamba kesimu boy nakuka kebiri gwo kubiri kansaba nzigerwa kubiri kalabe konga bunge de sawa piri nakwata kwata musau nga nyina mwepiri gabo manye byeyo boy namolwabiri nanonya nonye bikumba umba kya piri nchikube boy zenyume gaba patiri natukayo kademu kwantuza kubiri kajayo lusinze chupa nanywa mububiri tuza nyamata boy kademu kakuba piri daimaga mago Bayaye bambuza byaddako nakomaawo Mukwano kwa Jessica Bradi kwa nkomyawo Joka nkubidde n'essimu nga kasaba nkomewo Wama bayaye mpabule kisanyi enzireyo
Ono kyemmanyi yali mukwano gwange
Mukwano gwange Jamaica
Yali tamanyi yasima maso gange
Na musaza Jamaica
Lako mukwano gwange twala byange Kasusu yabasingako kalanje kekosikai
Wano jiga patwa